chanyi ekwete go muwe ekwere go muwe ekwere go na chukwu na chanyi uwa ni na ekwere go na chukwu na che onye maka si bi wa muwe onye maka si bi du wa muwe chukwu na enye lu mundu e ezie te Papa, ina gozi mugi, ina ananyego, gị na ana o chukwu na-eme mma anyị ekwerego na jiri ekwerego ụwa niile ekwerego na gị na-achị anyị.